서로 양재.
Teleza mwendo na vibaya vitendo, nikapotosha fikra zako na miniko magendo. Habari zote za skendo sijelifu wapendo, and you know I want you right now. Baby ngira nduva,
kavitani rao mei ondoa ili jeribo wendani wanye wa mejitoa na kukukata si njoti omei yeti ya tua kukanya gemwe basi buti mamivo kuchomoa. Mina want you, mina want you not anymore. You break my heart and then you left it on the floor. I know big girl where you do anyhow before. Me say pick it up, take your ass out the door.